lubulalela ngavele ngayithandela yathi mingisela ngavele ngayinakela buka pusha phanta babu kwazi ukuthola ipepe thula mamela mangifika izinto zenzeka wena ukusha umtholo mina ngikusha ispani kuphela khande kucwebezela mpandla kakapele makufika thina ubotshwa bulo just be happy just be happy ubotshwa bulo just be happy ubojabula nami mothola ithuba ubojabula nami ubojabula nami mothola ithuba ubojabula let's do it right now these one things right now say azishe ba mayikhale ikhalo right now sijabule right now kube lithi right now ngoba imali eningi ngiyifuna right now shandle moyeni if you feel me right now besi hlale makoneni besi biza ngosikhutheni pethi male phakathena yangilandela mathegeni beka kosta umadla mini yangilala ebusuku nosemini mani sonke sijabuleni sakhona ithuba emhlabeni beka ngijampa namaleni ngikhohlwa ukudla i-idraman khoma nembesaba welmi mabasidla i-paypan maleni ngiyifuna right now engangiqala ukuyilalela ngavele ngayithandela yathi mingisela ngavele ngayinakela kapusha phanta babu kwazi ukuthola ipepe thula mamela mangifika izinto zenzeka wena ubusha umtsholo mina ngibusha ispani kuphela khande kucwebezela mpandla kakapele makufika thina ubojabula just be happy just be happy ubojabula just be happy
kangene Italy I'm tripping semanzini kavele Italy ngikhula ngikhona kuswim kushaka ngidinga amanzi ngiphuma khona le mpompini I've been puffing hard cha angishayi ngisho libo kade ngangibatshela minister la ngisikopishi ufuna ukungikopela sani kayi correction kangene Italy I'm tripping semanzini kavele Italy
ay ubojabula nami mothola ithuba ubojabula nami ay ubojabula nami mothola ithuba ubojabula
say ubojabula get the bullet speak it with the mic the only time I speak the truth I'm always hanging with my brothers I'm a clever panda push and grind and really really for the push I'm like a chama, do you know? You don't understand in my ghetto. Some niggas are gone forever, so why you don't stay together? You in the racks, you fellas. You don't wanna tell me I'm better. The ghost is taking the lead. I'm in the gang, you know we don't trip.
Ay, ubojabula nami. Mothola ithuba ubojabula nami. Ay, ubojabula nami. Mothola ithuba ubojabula. Engangiqala ukuyilalela ngavele ngayithandela yathi mingisela ngavele ngayinakela buka pusha phanta babu kwazi ukuthola ipepe thula mamela mangifika izinto zenzeka wena ubusha umtsholo mina ngibusha ispani kuphela khande kucwebezela mpandla kakapele makufika thina ubojabula just be happy just be happy ubojabula just be happy ay ubojabula nami mothola ithuba ubojabula nami ay ubojabula nami mothola ithuba ubojabula.